Okay, ni F.U. baby. Titse jina is chiza hii.
Story na maklando wa mtamzeya. Okay, first things first, chupa mbili za pilsner. Nikuzi chapa flash na kumada hiyo bizna. Kisha kupata spike ya kuvai malkia. Taka kambili ya shani patia jina. Haya ni 10 PM na doi shani katikia. Best yangu wa costume jo asha jitapikia. Siyazi jistress na stories za kujitakia. Na achana na ye na rudi kwa malkia. Haya klandi ya corset na daishas man of ice. Ati matchbox tail shot mbili za vice. Mina jisetting up so the rest of the night. Na nilalia laugh na mshika vitai. Before the end of the night na nisho washani feel and I send a home, it's no big deal. Hey, kufika kwa gate hausikia shazi vua kuruka kwa bed mina mesha ya kambua. Ana features za power, ni clan do mta. Ikitembea hako sawa, ni clan do mta. Ikimpele kakahawa, ni clan do mta. Sina doubt atagawa, ni clan do mta. Ana features za power, ni clan do mta. Ikitembea hako sawa, ni clan do mta. Ikimpele kakahawa, ni clan do mta. Sina doubt atagawa, ni clan do mta. Hey, dish kwa hao ni na mbao mfukoni labda ni bae mandao chikidia shamka na mamkua pipi shiko wana shower after that una manga na every kuche kifo no damn ana wika ana credo nataka kuenda home ataki pande na mapero mpiga push na kombia kena nilishanga na nisho next date niko ea nanaka nilitani ya stranger kume nklando wa mta come hug me tight kisha nikagama saa singa risk kufika kwa mwi wake ni wala nge nisho wa nijui ya niache kwa mata mwi wake jom levi na na like chopwa nge nisho tu and out in rushia kata ana features of power ni clan do mta ikitembea hako sawa ni clan do mta ikimpeleka kahawa ni clan do mta sina doubt atagawa ni clan do mta ana features of power ni clan do mta ikitembea hako sawa ni clan do mta ikimpeleka kahawa ni clan do mta sina doubt atagawa ni clan do mta yena cheka tu mina mfieka tu yena cheka tu pia maklando wa mtaa pia sijasahau kina mweni chiro chiko taki maklando wa mtaa wote simnajijua hakuna acha niwataje. Peace, peace, peace.